za mizi yangi landela. Like an unending shadow at the break of dawn. Ki azifihle mini nasebusuku.
I hide them day and night.
Kodwa ziyabuya. They do not let me rest.
Izonozami.
Ngiyazibone emehlweni yami.
Izonozami.
Zikhuluma nami ebuthongweni.
Ngikholele Nkosi.
Forgive me, Lord of the heavens. Ngikhiphe bumnyameni. Ungiphe ukukhanya kwakho. But I trust in you,
true Savior.
Plans on perfumulo ami.
Como sawako.
Cleanse my soul with your grace.
Susalongu bumyama that has covered me.
Free me from the chains of the past. Give me new strength to carry on. Izonozami. Izonozami.